mama unfuna imali engena funeke ndihambe ndiyopha ndikhule kwintsokolo ithama liphangela isebenza umama unfuna imali engena funeke ndihambe ndiyopha ndikhule kwintsokolo ithama liphangela isebenza ndizofasa ikiya lam ibikusix ikiya yam ndizophuma ngesipiku intsokolo intsokolo zokwenza impilo imbolo jaba zam zizosibona kwifoto bambelela sizonyamezela bambelela sizonyamezela
I'm gonna send out a check for my grease I'll get paid without pressing the cheese Impumelelo yandibiza Mama, I'm tryna make you proud of me now Nakwe Caesar, nakwe Caesar I'm from the bottom, no believer Call it Caesar, Balegisa From the gutter, I gotta leave Flame up, I'll keep his girl, I'm tingle, I'm bandela Nande sebenza, ndispandela Umakhelwane unesazela There's a buck ten, just don't pretend Don't get rich off the vision, man, fuck that division The hood couldn't kill me, I made that decision Could get up and get it, man, stop with the wishing I witnessed the woman of change, I'm a change
Umama unfuna imali engena Funeke ndihambe ndiyopha Ndikhule kwintsokolo Ithama liphangela isebenza Umama unfuna imali engena Funeke ndihambe ndiyopha Ndikhule kwintsokolo Ithama liphangela isebenza Ndizofasa ikiya lam Ibikusix ikiya yam Ndizophuma ngesipiku intsokolo Intsokolo Zokwenza impilo imbolo Jaba zam zizosibona kwifoto Bambelela sizonyamezela Bambelela sizonyamezela
Sulahitemba Akho mntu ozokucenga Fuku sibandele Sama macebo anceda ukhala yo Impilo ngumza Namkele bawoklenge Ndikhule kwintsokolo Loleti liphangela isebenza Ndizohlala ndinjalo Inkunga ipheli siphila ngomphando Ingxaki sihlele cam kwakho Zabala Uthi mandizole Ndithandaze Ndiqaphele Phandle kugcwele ubumdaka umdaka Oyini mantoto Ndiya egoli funa uphumelele Hleli ngengqondo ndiyakokotela Ngenye imini ngizokhanya ndizophumelela